Skiza mage mage.
Check it deep down when you crash deep down. Nanipea my irrational fuzz. Dem ni mrembo nanipea deep chance. Akimonta lila lila wiki weekend. Kimsho radani. Hi kamama. Nakuliza uko fine kamama. Unataka one time kamama. Nakuliza uko fine kamama. One time kamama. Ati hi kamama. Nakuliza uko fine kamama. Unataka one time kamama. Nakuliza uko fine kamama. One time kamama.
Ati hey kamama. Zimetushika na una uko na man. Nimekubamba nikadhani uko idha. Isa ukitaka unakuja tuma sana. Nikikasirika mina mwaga kama ngasu na ngam. Chubadonda kukuta kama fan na matags. Ukichekesha mamore wako wamejeza van. Nakikam minikam sezi kuja bila blan. Ay, father mo nasikia unapenda gat. Tufiki malu malu zika wake kama gas. Na jefa mejama na ndimu tumataska. Na die ati plan ni kusaka izo guap.
Hi kamama. Nakuliza uko fine kamama. Unataka one time kamama. Nakuliza uko fine kamama. One time kamama. Ati hi kamama. Nakuliza uko fine kamama. Unataka one time kamama. Nakuliza uko fine kamama. One time kamama.
Hi kamama. Sema nini utapata kamama. Cheza chini tunacheza na masa. Kwanini kesho uneza pepeta makao. Pige shisha na master. Yoni kaja kababa. Ana ni tres kunipata ni bala. Napenda pace na tuganji ni katha. Kwanini kesho uneza pepeta makao. Pige shisha na masa. Iko masa tu flani. Nikona hangi na mwili nataka kitu flani. Kama si soda basi mama ndo mina tamani. Hizi ni gani kuna shida misi taki kutoka leo mina baki. Basi mama uneza.
Hi kamama. Nakuliza uko fine kamama. Unataka one time kamama. Nakuliza uko fine kamama. One time kamama. Ati hi kamama. Nakuliza uko fine kamama. Unataka one time kamama. Nakuliza uko fine kamama. One time kamama.
Mina dunda 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 da doof. Manzi yaki kuja 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 na Mina dai this kamama. Doni kue salama. Anieke poa design adi kwake na hama. Na tuchange pole pole adi tuweke chama. Tunakata machingri tukichana jaba. Strike kusi miss then pose. Piga dance tight tingling and close. Nikiwa ma things manze mi hulei low. Cheza na ma nika una dai do.
Hi kamama. Nakuliza uko fine kamama. Unataka one time kamama. Nakuliza uko fine kamama. One time kamama. Ati hi kamama. Nakuliza uko fine kamama. Unataka one time kamama. Nakuliza uko fine kamama. One time kamama.